majani matabishi, kacheze unakotezaga, sipashagi makabichi, akacheze nikiona sura yako najionea kasheshe, kata simu tuko site niondole kasheshe, chonde chonde ala ala ya eti ala ya eti ala ala ya eti sipashe kimakabichi. Oh no 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 no. Utamrudia ex wako ama bora kufa,
bora kufa.
Jimpagane ama bora kufa,
bora kufa.
Utarudi kwa ex wako ama bora kufa,
bora kufa.
Murudiane ama bora kufa,
bora kufa.
Sirudia ni matabishi, kacheze unakotezaga, sipashagi makabichi, akacheze nikiona sura yako najionea kasheshe, kata simu tuko site niondole kasheshe,
chonde chonde
ala ala ya eti ala ya eti ala ala ya eti sipashagi makabichi.
Oh no no no, no.